Radio Esgrima de América. Radio Esgrima de América, ivugira Washington DC, mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu, kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @radio yacu, naho kuri @ radio yacu voa.com ni kuri site yacu mutsangaho ibiganiro byacu byose. Bwana Chang ari ku buhanga bw'ibyuma, hanyuma Cyubahiro Dieudonné ni urimo kumfasha kubagezaho iki kiganiro, naho je mwumva kuri mikro hano muri studio ya 7 ndi Jeffrey Mutagoma, tugeze umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga, turongera tubabwira tuti ikaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Muragira muti uyu munsi turaganira kuki? Icyumweru kiruzuye neza kuva Burusiya butangiye kugaba ibitero kuri Ukraine, kuko byatangiye ku mugaragaro tariki ya 24 z'ukwezi gushize, nyuma y'ubushyamirane bwari bumaze iminsi mu magambo yo kuvuguruzanya no ku jorana hagati y'abategetsi b'ibihugu bikomeye ku isi, harimo iby'Uburayi, Amerika n'Urusiya, ndetse n'iyo Ukraine nyine. Hano muri Amerika ubwo yagezaga ijambo ngaruka mwaka ku baturage b'iki gihugu, ryibanze ndavuga President Joe Biden, ryibanze uko intambara ihagaze iri hagati y'Urusiya na Ukraine. Yatangaje rero ko nyuma yo gufata icyemezo cyo gutera Ukraine, President Vladimir Putin w'u Burusiya ubu ari mu bwigunge butewe n'ikomanyirizwa yashyizwemo na Amerika n'ibihugu by'Uburayi mu rwego rwo kurengera demokarasi. President Biden yavuze ko yibwiye ko azajegeza inkingi z'isi y'ubwigenge akoresheje iterabwoba, ariko akaba yarabaze nabi. Muri Ukraine ho ingabo z'u Burusiya zahinduye umuvuno ku buryo zidatinya kugaba ibitero mu bice birimo n'abaturage bazibereye ibamba mu rwego rwo kubaca intege, nk'uko bitangazwa n'ikinyamakuru The Wall Street Journal cya hano muri Amerika. Ingabo z'u Burusiya kandi ziragerageza no kurasa ku bikorwa remezo by'itumanaho. Mu kanya gashize igisasu cy'ingabo z'u Burusiya cyaguye ku munara wa televiziyo ya Kiev gihitana abantu batanu, kinakoma mu nkokora ibiganiro by'iyo televiziyo mu gihe cy'akanya gato, cyakora birongera bisubiraho. Amashusho yagaragaye ku bitangazamakuru yerekanye ikindi gisasu kigwa hanze y'ibiro bikorerwamo n'inzego z'ubutegetsi muri Kiev. Umuyobozi mukuru mu bya gisirikare muri Amerika akaba yavuze ko ingabo z'u Burusiya zishobora kuba zatangiye kugenza make kubera ikibazo cy'ibiribwa na esansi byatangiye kuba bike, ariko avuga ko ibura ry'amayira rituma binagorana kugeza imfashanyo zirimo intwaro no ku ngabo za Ukraine. Ibihugu bya Amerika n'Uburayi byakuye banki indwi z'u Burusiya kuri gahunda ya SWIFT ikoreshwa mu kwishyurana hagati ya za banki ku rwego mpuzamahanga. Gusa hari izindi banki basize kuri iyo gahunda mu rwego rwo gusigaho batangira inyishyu z'ibijyanye n'iby'ingufu. Kugeza ubu ibi bihano byirengagije ubucuruzi burebana n'ibitanga ingufu biva mu Burusiya, ariko abadepite ba Amerika bakomeje kotsa igitutu President Joe Biden ngo nabyo bifatirwe ibihano. gusa abatunganya petroli hirya no hino bo batangiye kwirinda kugura petroli iva mu Burusiya nubwo ibihano bibureba bitaratangira gufatwa muri urwo rwego. Uretse ibyo n'izindi ngaruka z'intambara zigaragara nk'abayigwamo, iby'isenya, izamba ry'ubukungu, iby'idindiza n'ibindi. Ni ibihe bibazo irimo gutera birenze ibigaragarira amaso? Ingaruka zirenze izo tubona ifite ku buzima bw'abantu baba bari muri Ukraine cyangwa ahandi hirya no hino ku isi harimo no mu Burusiya ni izihe? Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi turabaza impuguke mu bumenyi bwa muntu ibyerekeye ingaruka z'intambara nk'iyi ku mitekerereze, imyifatire n'imigenzereze ya muntu, duhereye ku bihe byayibanjirije ibyo turimo ubu nyine igihe irimo kuba n'igihe izaba yararangiye. Ku murongo wa telefone i Bruxelles mu Bubiligi, nanone ku mugabane w'Uburayi aho intambara irimo kubera, ndi kumwe na Dr. Albert Gakwaya, impuguke mu bumenyi bwa muntu. Dr. Albert Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Muraho neza, murakoze cyane Geoffrey. Ndabasuhuje, nsuhuje n'abadukurikiye bose, abakunzi bose ba VOA.
Murakire, murakire kandi ndagira nti wakoze cyane kubonera umwanya banywanyi b'ikiganiro muri Sanga. Twizere yuko uri buze kudufasha gusobanukirwa ibyo tumaze kuvuga kandi ko ibyo bibera mu baturanyi banyu bitarabageraho.
Ntabwo biratugeraho, ariko ntanuwizera ko bitashobora kutugeraho kuko uko intambara itangiye umenye igihe yatangiriye gusa, ariko ntumenye igihe izarangirira ndetse n'ingaruka zabyo, cyane cyane ko ziba ziri mu mpande nyinshi, ziri mu nguni nyinshi z'ubuzima bwa muntu.
Tumaze rero gusa n'abatanga incamake yaho ibintu bigeze muri intambara, ariko muri iki kiganiro ndagira ngo duse n'abagaruka ku bibazo birimo nako bitarimo kugaragara, bitagaragarira amaso cyane, biterwa n'intambara, ibyo nakwita abo yica bahagaze, abana, abagore, abagabo baba bayibona, baba bayirimo cyangwa batari ku rugamba, ababanje kubwirwa ko bazaterwa bikamara igihe bumva ko ubushyamirane buhari hagati y'abategetsi bareba na ingwe, none bakaba baranashyize bakanabona ku kaga k'intambara kabagezeho nk'akabaguye gitumu, kandi ariko bari banazi ko bizaba, ariko badafite icyo babikoraho. Uku ni ugupfa uhagaze, Bwana Gakwaya.
Navuga nanjye nk'uko urimo kubivuga, nanjye ndabona ni nko bikugira igishushungwe, bigutera ubwoba, ubu bibayemo uwo ari we wese asigara ameze nk'aho arimo kureba ubuzima bwe ku ruhande, nk'uburebera muri videwo, kandi ari ukuri. Ni nko gupfa nyine wa mugani, umuntu ahagaze yego naba yapfuye ariko kuba umeze nk'utari muri wowe nyawe.
Reka rero duhere kuri iki gihe cya mbere intambara ikivugwa, bavuga yuko hari amakuru yuko bashobora gutera, bavuga ko hari imyiteguro ku mpande zombi. Tugaruke ku muntu wumva iyo ntambara, ku bibazo bijyanye n'imitekerereze y'umuntu ubyumva atyo, mu buryo burambuye nkamwe impuguke mu mitekerereze ya muntu, ni izihe ngaruka bimugiraho, bigenda bite, bigira izihe ngaruka ku mitekerereze ye no ku myitwarire ye ndetse no ku migenzereze?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije, kuko guhera byiza ni uguhera mbere y'uko umuntu ahura n'izo ngorane, kuko buri muntu uwo ari wese ibyo bitatu kugira ngo umuntu akarasa ukuntu ibintu bigenda, umuntu agenda yiremamo uwo ari we, ndetse no kugera ubwo aba mu cyo bita ikitinunge mu gihe harimo, ndetse no gutegurira ahazakurikiraho hari aho ngaho, hari byinshi biba mu muntu. Ubwo rero nicyo navugaga nti ibigize ifo, ni byiza ko tumenye umuntu ese uwo muntu yaba yaranyuze mu zihe nzira, ese makuru nyuma yaho abona uko yaragiye remwa yaragiye habwa ubuhe bushobozi bwo kwirwanaho rwihagararaho, ariko noneho by'umwihariko hagiye kuza ikintu kimuganisha ku rupfu. Ku rupfu nicyo kintu cya mbere kizamura icyo bita twakwita ibyiyumviro mu Kirundi. Abarundi bavuga neza cyane, ntabwo ari kimwe n'Ikinyarwanda, kuko mu Rwanda bavuga amarangamutima ntabwo bahagije. Ko sensation ni ibyo umuntu yumva bimunyuramo bimucamo bikagira gute, noneho bikagira n'icyo bita ma reaction, emotion cyangwa sentiment. Ni ukuvuga ngo emotion cyangwa na sentiment, ndumva ngerageza kubishyira mu Kinyarwanda n'Ikirundi. Noneho uwo muntu ibyo wumva ibyo ari byo byose, icyo watekereza, ikigukoze, icyo ugira gute, kigira uko kibika muri twebwe, kigira uko kwinjiramo, kigira n'ingaruka kitugeraho. Nibwo rero nko muri zira ntambara babaha ibitumatumu, babwira bati tuzabatera, babwira ngo azabatera. Yari yarateye ikindi gihugu cyitwa Joroji, yari yarabikoze kuko anagerayo bakora nk'ibintu. N'abariya rero nabo bakumva bagahora babibwirwa Amerika ikati ejo kuko tufite amakuru azagera gutya, tugira amakuru ameze atya. Bigera ubwo birapfa. Uwo muntu rero wari ibyo byose urumva ko uyu muntu akubwira ati tuzagutera, bazi ko bafite ibitwaro biremereye, bazi ko bigeze kubona ahandi biterwa n'uko abantu bapfa n'uko bibagendekera. Hagenda hazamo akantu kadasanzwe ku cyerekeranye n'ubwoba. Ahangaha ndavuga ubwoba kuko turi buze guhura nabwo kenshi. Ubwoba ni ikintu cya mbere kidekonekita umuntu wari uri muri coping cyangwa se muri resilience, guhangana n'ibyo bintu neza neza, akageraho akakora icyo bita sinzi niba mwari mwabona ukuntu iyo ufashe kokakora ukayivangana n'amata y'ikivuguto uko bigenda, cyangwa side ukayijugunya mu kindi kintu, niko n'ubundi niko bigenda iyo ubwoba bubaye bwinshi cyangwa abantu bagiye kugufata. Nuko rero
tutaragiraho umuntu ushatse kuvuga ko ubwoba nyine bukekagura umuntu bukamusatagura mu mitekerereze
agashwanyagurika, ariko ubwonko bubikora cyangwa se icyo bita parepsychique bibikora, kuko yo ni nanini cyane. Parepsychique icyo twita ni ikitaro cy'imitekerereze n'imikorere ya muntu n'imyitwarire. Icyo rero nicyo gihita iyo kibona kirimo guterwa kirishwanyaguza, kikamera nticicamo ibipande nk'uko abandi babivuga, ahubwo kirishwanyaguza kikajyana udupande tumwe na tumwe amakuru ku ruhande iyo kibona kisa nk'aho cyaguwe nabi. Aho rero hataragerwaho iyo umuntu ataraterwa. Batewe rero ibyo babonye, twe twarabibonye, ibaze ko byajyaga ku bantu, ndetse mwabonye n'amashusho, amashusho yerekana urupfu. Umuntu wese arimo gufesinga urupfu rumwerekeye, arimo guhigwa, arimo gushaka, kandi ntacyo ashobora kubikoraho. Ibyica biba bifite ukuntu bivuga, bikagira ndetse n'amarangamutima ajyanye nabyo, ibyo twakwita amarangamutima noneho, ndetse n'ibyiyumviro bijyana nabyo. Umuntu noneho akagira ukuntu abasha kubishobora, ariko hari aho bigeraho ntabishobora. Ibyo ngibyo bikunda kugaragara nko umusirikare ku muntu uhigwa mu gihe runaka, ku muntu ukomeza kuraswaho cyangwa se gukorerwa ibi, ndetse n'abakorerwa ibyamfura mbi, kugera ubwo noneho iyo bafashwe bagakorerwa ibyo ngibyo, nibwo hatangira umuntu umutwe usa nk'uwifunga, umuntu akamera nk'uwirebera kure, akavamo sinzi akajya hejuru ye, akamera nk'umumarayika umuri hejuru akagira. Niko bigenda muri icyo bita peri traumatique, donc mu gihe kirimo kubaho amahano, umuntu arimo kuba makuba, arimo kuba mu kijyanye n'urupfu rwe byimbitse kandi nta kintu ashobora kubikoraho, ndetse yaba nihishe cyangwa se yaba nyira gute, akumva umuntu arimo kuvuza induru. Aha ariko ndagira ngo mbere y'uko dukomeza twigira imbere, ndagira ngo abadukurikiye mbabwire ko buryo umuntu ukuntu ateye, nta kintu tugira ibintu byitwa ububiko bwacu bwo mu mutwe bubika ibintu amasaha yose ashoboka, ubwo bita ni amamemoire. Hari ububika igihe gitoya, wabitinda na ubikoraho exercice amasomo cyangwa ibintu bitinda bikabiza kuba igihe kirekire, ariko hari ububika noneho wowe urimo nk'umwakiteri, nk'umukinnyi wa sinema cyangwa se nk'umukinnyi wa drama, wowe ahuri bikafata n'amakureri yawe. Icyo gihe rero ibyo bifite n'aho bibitse, bifite na correlation n'aho yumva niho hakunda kugira ikibazo cyane uwo muntu yatangiye gukora icyo bita dissociation na ma depersonalisation na ma n'uguhunga kuva muri wowe iyo ubona ibibombe biragufashe kimwe kiragukomerekeze cyangwa gikomerekeze bawe induru akajagare bya bindi byose biba mu cyo bita trauma muri cyo bita stress extreme umuntu abari ku rwego rw'umurengera rw'icyo bita stress
niba mbyumvise neza rero aho ngaho uravuga yuko mu muntu mu mutwe w'umuntu cyangwa se mu mitekerereze ya muntu agiramo ibintu byinshi hari byo wise indiba y'imitekerereze cyangwa se icyicaro cy'imitekerereze hari byo ibyo atekereza bindi ariko hakaba nakumbake bwite kabitsemo ibye ako niko asohokamo iyo hatangiye kuba ibibazo agatangira kwireba nkutirimo yirebera hejuru
akenshi we ntabwo yongera kwibona niyo ashatse kongera kubyibuka nyuma ntabwo yongera kwibona cyane kuko hari hafi umutwe ugera cya kitari cy'ibitekerezo kigasa nk'aho gifunze kikavuga giti ni nka kwa kundi abasirikari iyo batewe bavuga bati twica amadosiye yose cyangwa amareta twica amadosiye yose tuyajugunye tuyohereze muri cloud urabizi muri cloud cya kintu
tubikamo
kikajya mu bicu noneho abandi bakirukira nuko natwe bigenda ugasanga none umuntu usigaye umeze nk'urimo kwiyobuseriva abaguhemukira barimo kukwica ibirimo kuba urimo kubireba mu rwego rwa roranti cyangwa se mu rwego ukabibona nk'ubireba sinema urimo umerewe nabi ariko bigahinduka ibintu bizirika nabi kubera ko ni n'amahano ni ibintu utazigera utinyuka kujya uganiriza abantu kuko bikwibutsa bibikanye amarangamutima y'akababaro bibikanye ibyiyumviro biri mu bwoba bw'umurengera ibyiyumviro biteye agahinda n'akababaro bibumbiye mu byose ibyo rero ntibiba ku muntu warashwe gusa wakomerekejwe wagize gute ndetse n'ukorerwa amahano ndetse n'uwabonye umurambo umeze nabi n'uwabonye undi yicwa kuko muri programation tugenda duhabwa nka muntu nta hantu bakumenyesha ko uzicwa burya n'inyamaswa nazo ntubanza nta kindi kintu kizizwira ko zizicwa zumva zakwidefanda ariko zikazarangiza zizaza ariko iyo bigeze ubibona ko bigiye kurangira kandi by'agashinyaguro kandi bikaba nyine biri sisitematike nk'uhabira by'intambara kabone bitaza no guhagarara nibwo nyine habaho nyine bwa bwoba burenga umurengera bukagutera ya stress umuntu noneho umutwe aba afite intege nkeya batagize ubwana buri mu rukundo cyangwa se abafite ibindi bintu byagiye bibabaho mu nzira y'ubuzima ugasanga bo rimwe na rimwe baradisijonkuta bagafunga wa mutwe cyangwa se bakava muri wawe n'undi uwo ari we wese ariko ntabwo ibyo ngibyo bibakura mu bwabo gusa uretse ko ari bo bikunda kugeraho ingaruka cyane kubera ko baba bagerekeranije ibibabaje byinshi noneho ugasanga noneho birabashegesha biza bibashegesha naho abandi bo babasha kwiyaranza gukora icyo bita coping guhangana guhunga gukwepa kwigira kujya nko muri za metero biriya bakora bariya bagabo barimo gukora kujya ahantu hose hashobora guhishira kwihisha ziriya bombe zirimo kubaterwa hejuru
reka tugaruke mu kanya gato munyemerere nguce mu ijambo tukiri kuri icyo kintu cyo wise peri traumatic cyangwa se igihe umuntu aba arimo kugubwaho n'ayo mahano turakigarukaho mu kanya ariko hari umuntu ku murongo wa telefone wahamagaye ashaka kugira icyo ngira ngo abaza cyangwa igitekerezo atanga yitwa Theo Bizimana reka nsabe Theo Bizimana bamunshyirire ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri Sanga Theo.
Murakoze.
Ye, uherereye hehe?
Mperereye Kabare muri Uganda.
Amakuru cyaho muri Uganda?
Mu Uganda imeze neza ifite umutekano nta kibazo.
Nuko rwose. Hanyuma ni ikibazo ni igitekerezo. Komeza.
Igitekerezo cyane mfite ngiye ariko ngifite ku cyane gute nk'umuntu
yego
ibibazo biri kubera muri Ukraine ngiye mbona byaratewe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Garuka ku kiganiro ariko garuka ku kiganiro kuko turimo turavuga ingaruka bifite ku mitekerereze ya muntu ntabwo ntabwo turimo tuvuga imvano yabyo cyangwa nyirabayazana wabyo, turimo turavuga ingaruka bifite ku buryo umuntu atekereza.
Ingaruka y'umuntu atekereza, ingaruka iturutse ku ntambara, ingaruka zirahari cyane. Abantu barapfa, abantu baraburanwa n'imiryango yabo. Ingaruka ku bukungu, ibintu byatangiye kuzamuka. Uri kubona nimba Uburusiya babukomanyije kugira ngo hatagire umuntu wohereza amafaranga mu Burusiya cyangwa umuntu uturutse mu Burusiya yohereza amafaranga mu bindi bihugu byo ku isi. Umuntu yabuze amafaranga ahita apfa mu mutwe, ata umutwe akaburi. Rero ukaba wakora stress, abantu bafite amadeni, bafite nk'ubaye mugenzi wanjye uba muri Ukraine. Nta mafaranga afite ayo kumuyoko yamukora muri Ukraine ngo umuntu mwambutse mu kindi gihugu, ariko twabuze ukuntu ushobora kumwohereza amafaranga muri Ukraine kugira ngo yambuke aje mu kindi gihugu. Rero uri kumva ko nguwo aho ari ibitekerezo mu mutwe rye bishimye isasu ritamukoraho, niyo nta muntu wamufata ngo agire icyo amukora kibi, ariko mu mutwe rwe aho ari nawe urabyumva neza nk'umusazi yataye umutwe wabuze igihe cyo kwikoreza.
Nibyo rwose Bwana Bizimana, ibyo uvuga ni ukuri. Ngira ngo aho muri Uganda muyita amashiringi cyangwa isente, iyo udafite isente rero
ni amashiringi.
Iyo udafite amashiringi ibintu biba bimeze nabi, birumvikana. Ubwo biragenda bigarukana none kuri cya kintu twavugaga cyo kugira ubwoba bw'ejo hazaza cyangwa bw'imibereho yawe. Bwana Theo Bizimana rero urakoze cyane. Uherereye hehe muri Uganda?
Ndi Kabare muri Uganda, mu mujyi wa Kabare.
Ikabare aho Ijwi rya Amerika murayikurikira neza?
Njye ndikurikira kuri interineti, ndikurikira ku mugutu rwa Facebook. Kuri radiyo ntabwo nyumva.
Ariko dufite aho ngaho mu karere ka Kisoro, turi ku Ijwi rihabura, Ijwi riyobora, ngira ngo kuri radiyo muhabura Ijwi riyobora irahari.
Radiyo muhabura hano ho ntabwo nyumva.
Reka ngushimire cyane rero icyo gitekerezo utanze gikomeye cyane, kijyanye n'imitekerereze umuntu agira cyangwa ubwoba buterwa no kubura amafaranga cyangwa kubura gutekereza ko nta bigutunga ufite. Ugira umunsi mwiza aho ngaho Ikabare, bose ubasuhuze cyane.
Namwe murakoze.
Dusubire ku mutumirwa wacu Bwana Albert Gakwaya. Rero wumvise ibyo Theo Bizimana avuze, agarutse kuri bwa bwoba bwo kuvuga ati ibintu bincikiyeho, amafaranga arabuze.
Bibiliya nabyo biba ni agize neza cyane, kuko ibyo navugaga usanze nawe yabihuzaga kandi akabishyira no mu buzima busanzwe ku buryo bwumvikana. Umuntu uhangayitse waburiwe ubutabazi, haba ubutabazi bw'amafaranga bw'uburyo, haba n'ubutabazi ndetse bwo kurengerwa ibyo guterwa ibisasu, niho nyine usanga umuntu nyine akomeza kugenda azamura igipimo gikomeye cy'umuhangayiko n'ubwoba. ariko noneho iyo wowe urumva ko yarakiri n'ahantu hazima, ubu tubanza tureba abamaze kwitaba Imana, abarimo kwegera urupfu ndetse banarubonye, ndetse harimo noneho n'abahunze bitizewe ko baza kubona ituma babaho, baza gufungura. Niko nasa nk'ubikara. Sinzi niba hari ikindi twakomerezaho. Bari nk'urezima gato cyane nk'uko Samari y'ibyo twavugaga.
Turaza kugera ku rundi rwego, wenda turebe imibereho y'abantu, wenda nk'iriya ntambara irangiye tuvuge uko bizaba bimeze, dore ko hari naho bigenda biba henshi nko mu Rwanda iwacu ho jenoside yarahabaye, urabizi. Ariko tutarahajya, jyewe nagize amatsiko ya kiriya cyicaro, iriya ndiba y'imitekerereze, ukuntu wambwiye ko iyo havutse ikibazo itangira kwishwanyaguza. Kuriya kwishwanyaguza ni uburyo bwo kwirinda, ni uburyo bwo kwangirika, hari igihe kigera ikongera ikiteranya, bigenda bite?
Muri icyo gihe ni ikibazo cyiza, kuko nanone narimo gutekereza gusa nk'aho bigiraho iki ngenda mbivugaho. ubari uburyo bwo kwikorera umutekano kugira ngo umuntu adakomeza gukomeza kwakira ibyo ni ugukora kugira simulation kwakira izo bombardoma kuko harimo bombardoma z'amabombe ariko harimo na bombardoma z'ama emotion ajyanye n'ibirimo kubaberaho mbi cyane zirimo kubatera umutwe utiteguye utabasha gukomeza kwakira noneho rero hakaza kubaho rimwe na rimwe gusa nk'aho habayeho ikintu kimeze nko gufunga inteributeri ubwo nkuru noneho bugasa cyangwa se cyakicara cy'imitekerereze yandi bayo imitekerereze ikaba ifunze hafi ibintu byose noneho igasa nk'aho hakunda kugaragaramo ni dissociation harimo n'ibitwa za depersonalization harimo na defragmentation abo bita ba Fred bavugaga byaje no gukomeza kugaragara ndetse ibyo bikunda no kugaragara no mu basirikare bari ahantu babombarida kuva mu gitondo kugeza nimugoroba umuntu akageraho none akajya muri mode automatique akiberaho ariko asa nk'aho areba ubuzima bwe hakurya yubwe bikaba ndetse no kubategarugori cyangwa se n'abagabo bakorerwa ibyamfura ndavuga abafashwe bagafatwa ku ngufu bagakorerwa uburyo badasanzwe bakoramo imibonano mpuzabitsina ibyo nabyo ugasanga nacyo bibaye kabiri gatatu bihinduka traumatic n'ibyo nyine bikaba muri peritraumatic ugasanga umuntu hari uwabyemeye agahinduka ubwonko bukasa nk'aho bubihunze ugasanga nta n'icyo bivugaho yahinduye umuco n'ukuba noneho rero buri intambara ntituzi uko bizarangira ariko abazayirokoka babikijwe ubwiteganyirize bubi bw'ingaruka nyinshi zishobora kuzabatera guhorana ikintu bita mu gifaransa bakita detresse psychique cyangwa umuhangayiko ukomeye cyane w'umuryacyaro cy'imitekerereze ndetse biba mu nyuma mu cyo bita post-traumatic rero muri post-traumatic habamo icyo bita habamo ibintu harimo mu buryo bubiri habamo hashobora kubamo icyo bita acute stress state cyangwa état de stress aigu umuntu umaze kuva muri biriya bintu akagera nko muri Pologne ndavuga nko muri Pologne tuvuge no mu Rwanda uburokotse genocide aragi uko byagendaga hashaga nk'igihe hariho bajya gukunda ukabona vugije nk'induru aravanza ibi byose mu mutwe hajemo ibindi bintu bidasanzwe avuze induru ngo baramufashe kandi ari muri parti yamutabaye ari nko mu bitaro akavuza nk'induru ntabwo abayigirisha ntabwo abagize gute ni kwa kundi bya bindi bamubikije biba bitangiye kugira icyo bita ya stress ibitangiye gusa nk'aho bayita ibizamutse cyane igasohora igakora icyo bita dissociation umuntu akamera agatakaza realite agatakaza ukuri kuri hanze ntabuhuze n'ukuri ku muri mu mutwe
kubera
mu mutwe wakibonera nk'ibyo yabayemo muri cya gihe kibi cyamubombarida ntibizatungurana rero abayikreniye abana abantu bakuru abatamu
utaragera ku cya kabiri wari umaze kuvuga icyo kijyanye na acute stress nk'uko wari ukise reka nyemerera gato tubanze twakire hari abantu babiri bari ku murongo wa telefone hari uwitwa Gad ndi kumwe nayo n'undi witwa Frank barakamfitiye reka tubanze tubakire bombi hanyuma turakomeza kuri icyo gitekerezo duhereye kuri Gad ndi kumwe nayo ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
Ega duherereye hehe?
Je ndi Burundi.
Ye. Ni igitekerezo ni ikibazo.
Oh, je ndi igitekerezo. Kubijyanye iyo ntambara iko ibagatiya Ukraine n'Urusiya. Kubwanje ndiko mpera ku ntango dufate gato igihaboneka ovuga ifite no kutare de bloc ibintu bya rutura habayeho uvuga uburayi na Amerika ariko twumva ko cyari ku ruhande rwa ko ba kapitalista hamwe na n'u Burusiya bagiye ku ruhande rw'ubwo wa komunisti turiko turaraba intango z'ibi bintu niko ngomba kuvuga niko naraba uburemere n'ibihugu by'ibintu bishobora kuba turiko turaraba ibihugu dufate ibintu bishobora kuba byegamiye nka Amerika rero n'u Burayi no guca turaba ibihugu byiza byegamiye Urusiya niko ndabona intambara ikihuza Urusiya na Ukraine hanyuma nkaraba ejo narabonye muri video conference perezida wa Ukraine ariko arasigura abanyaburayi nyine bimeze ati no ntane intambara ntibigende uku rero hanini hanini jewe icyumviro cyo yenda gifise mbega inyuma y'iyi ntambara ko mbona Ukraine ikigwana ko yatanguye igwana ko mu imbere wa mengo bizokora ko abanyamara bacu b'intervena n'ingoga niko ndiyumvira none ejo umuntu ari kitegereza ku isi twese twaba twumva tubona yuko ibigo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibindi by'Uburayi birakomeye mu gisirikare cyo turaba n'iyi OTA ingene mu twitunda nta gihugu gishobora gutera Uburayi cyangwa Amerika ngo soroge ngo niba iraheze ibintu by'abantu bariko barapfa turi rero ikire n'imeze n'ama intervasyo ahubwo bariko barumva abasirikare baca muri zo mani baza gukingira inzo vya OTA aho kuwemperezi na directema muri Ukraine kiko tubibaza none ibi bintu ibyo bidocura iki tubona umengo hari impungenge nyinshi hazava mbere habaho no kutizera cane umuryango w'ibihugu bya Buraya twari twizeye hamwe n'ibihugu cyangwa no muri Amerika ibintu byo gutabara n'ingoga iyo nka Ukraine cyane gifite mbere no kwagura umuryango kuza kwihomeka kuri ku muryango w'ibihugu bya Buraya no kwinjira mu muryango wa OTA
ukaba rero ukabuvuga uti icyizere ku bijyanye no gutabarana ku mahanga nyuma y'iyi ntambara ntago kizaba kimeze uko cyari kimeze mbere
umuntu uko twara tuciyumvira twaromengo n'ibintu byose bose n'ingoga mugabo nk'igihugu naho kitari bwinjire kiba kirashaka kujya mu Ukraine twaromengo byonyarutse mugabo uye ibihugu byinshi bizarobaho ibyo bishatse ko n'ikigwa kiriko kiraba kwisi ahasabaho mbere umenga naro no gutagaza credibility ku muryango w'ibihugu bya Buraya hamwe na Amerika.
Urakoze cyane Bwana Gade, ndi kumwe nayo mu kanya turaza kubaza umutumirwa wacu agire icyo atubwira kuri icyo kintu, kuko uravuga uti ni ikigwa, kuko nanone bifitanye isano na bya bindi twavugaga by'ibizaba nyuma y'iyi ntambara. Uravuga uti isi ibonye isomo. Ariko mbere yuko tujya ku mutumirwa, reka twakire na Bwana Frank barakamfitiye ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane.
Ega duhereriye hehe wowe? Prito Frank.
Ndi Burundi.
Ye, ni igitekerezo ni ikibazo?
Ni ikibazo nubaza.
Yego yego.
Nashaka kumumbariza umutumire asigurire impamvu abanya-Ukraine badashaka yuko abirabure bahunga.
Umutumirwa wacu ni umuganga, aradufasha gusobanukirwa ingaruka z'iyi ntambara ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Ntabwo asobanura ibya politiki.
Hello?
Narimo nkubwira nti umutumirwa wacu ni umuganga udufasha gusobanukirwa ibijyanye n'ingaruka z'imitekerereze ya muntu ziterwa n'iyi ntambara, ntabwo asobanura ibya politiki.
Ego ariko nubundi umuntu amaze kugaranwa abaye mu mutwe atarumva ni kibazo twamaze kugira impact kuri iyi ntambara iri kiraba. Urumva nashaka mbade kuki badashaka ko turonka amakuru y'abantu ngene bimeze, urabona abantu babiyugaranye bari mu makaze. Ahoyi umuganga ari umuhinga yabikurikiranye, ndibaza ko amaze gukurikirana ibintu byinshi ko mwarinze mumutumira, aramaze kubona n'ahandi ntambara zagiye ziraba bigenda gute inyuma y'intambara.
bigenda gute nyuma y'intambara rwose nicyo kibazo twari tugezeho bwana barakamfitiye waruvuga uti iyo umuntu bamwugaranye adafite kwavaho yihishe bigenda bite reka tubaze umutumirwa wacu Dr. Albert Gakwaya adufashe gusobanukirwa n'ibyo bintu ubwana Gakwaya rero uri ati isi ibonye icigwa abantu babonye icigwa cyangwa se isomo kubyabaye undi nawe ati iyo umuntu bamwugaraniye cyangwa se bamukingiraniye aho ari atabasha kuhava gerageza gusobanura ibyo bintu byombi ubiganisha nanone muri rwa rwego rw'imitekerereze ya muntu hanyuma dukomeze kuri za ngingo ebyiri twavugaga.
Murakoze cyane, ndabanze gushimira abo batumirwa babajije ibibazo kubera ko nabo urumva barashaka kumenya aho bari n'uko bari ndetse n'abo bagenzi babo uko bari muntu uko ari n'uko ahagaze ku isi ndetse n'agaciro ka muntu muri ibi bintu byose bigenda bibaho. Ku byerekeranye nta kindi kintu nta ruhande rwa politiki nshaka kuganaho kubera ko ari urwo naganaho nge nta bunye nkunda intambara nta nubwo mbona ari muri iki gihe kinyejana cya turimo mu mwaka wa 2022 numva aho tugeze urwego abantu bagezeho batagakwiriye gukoresha intambara ariko ku buryo bubabaje yanzibaho abantu benshi barimo kuyibaho nabi barimo kuyibaho batabonerwa ubutabazi barimo kuyibaho bapfa bapfusha abantu bahanganye n'urupfu rubuza rubasanga ndetse noneho bakanagirirwa n'ubutabera butari bwo urumva harimo nyine nk'abirabura abarabu abapakistani bose babaga hariya babuzwa kwinjira cyangwa se gusohoka cyangwa se kujya mu mabisi abatwara hari ibyo bintu nabyo urumva bigakomeza kubagumisha gufacinga rwa rupfu uri kuzamuramo amabombardoma y'amaemosiyo bitewe n'uko nanone rukomeje kugenda rugusatira cyane cyane ko unabona nyine n'ibimenyetso simusiga by'uko nawe ugiye gupfa cyangwa se ugakomereka bikazarangiza unapfuye utabaza nanone utaza kubonerwa ubutabazi cyane cyane ko iriya ntambara uko bishobora kurangira uko ariko kose haba kurangira batsinze kiriya gihugu cyateye cyangwa se cyatewe cyaramuka gitsinzwe cyangwa cyagera gute uko bizarangira nta umenya iyi ntambara atangiye birakomeza ni ukuvuga ngo abababara bakomeza kubabara bakomeza kuburirwa ubutabazi bakomeza kugira kugendana wa mutwaro w'ibibazo byo mu mutwe w'ibibazo birimo kugenda byiremamo akabindi kuzuyemo ibintu umuntu atumva kuko nta muntu utekereza impamvu undi ashobora gutekereza gufata icyemezo cyo kumukuraho ubuzima cyangwa se gutera ahantu ikintu kiza kikica abana abagore sinzi niba mwarumvise abenshi ndumva muzi mu bice by'iwacu habaye intambara muzi abantu iyo bavuze induru harimo ikintu kirimo kubabaho kibabaje ndetse n'iyo umwana arira byonyine gusa ubundi byakagombye kuzamura nivo ya stress ya buri muntu wari wese kugira ngo aze kumutabara ariko hariyaho ntabwo binashoboka ni ukuvuga ngo noneho n'abadamu sinzi na mwarabibye no mu mateleviziyo ukabona abantu barimo kuririmba bahanagura ibirahuri baririmba uturirimbo kw'agahinda tubabaje tugaragaza ko nta kindi yakora kandi yiteguye gupfa ndetse bamwe bakanabivuga aho rero ibyo byose urumva ntarageraho wenda agira deconnection ye ubwe ngo arebe yirebe muri bwa buzima bumeze nka teatre buri wese aba yibonamo anibikamo mu bubiko bwacu bugenda bukibika mu cyo bita hippocampe ni ukuvuga ngo ni akantu kaba hagati mu bwonko hagati kabika ubuzima bwacu bwa buri munsi ndetse muri context za buri munsi kuko ubwonko bwacu apareye psychique cya kicaro cy'imitekerereze gihora gifata amakuru kiyabika kitubikira uko ibintu bizagenda bikajya hamwe tutazajya tubyiruka ku kanya ndetse ni ukuvuga ngo hari n'ibibi tugira uhuye n'umuntu uvuga ibishitani nabyo urabifata mu mutwe utabishaka uhuye n'uvuga ibyiza uhuye n'ukugirira nabi nabyo urabifata ariko noneho by'umwihariko ibi byo kwica umuntu ibyo kuburira umuntu kuko biramenyerewe ko ubundi umuntu anyerera abantu bakaza kumutabara noneho abantu bagahunga ibaze noneho umugore akavuga ati mugabo wanjye ngusize ahangaha nta kundi twabigenza ntitwahunga ntitwasiga igihugu igende natwe tugiye kujya muri Polonye cyangwa muri Romania cyangwa se muri Hongiriya agasigara aho ngaho mwabibonye uko byagenza abantu bose barasigara barwana ku gihugu cyabo. Ibyo byose harimo ukuri kubabaje ariko utabona ukuntu ugira bigira ingaruka ikomeye cyane mu rwego rw'imitekerereze, mu rwego rwo kubona ibintu ku isi, mu rwego rwo kuzabaho nyuma y'aho ngaho. Kuko ahangaha hari aho nigeze kuvuga ngo abashakashatsi nka ba Merensot bo bakanadiye na ba Bolbayi bageze kujya biga abana babaye muri abana utwana duto tuvutse mbe hagati y'imyaka 10 hagati y'amezi 0 kugera kuri ku mezi 18 bakabashyira mu cyo bita strange situation, sinzi ukuntu umuntu yabivuga muri ama situation kubitegereza
mu buzima budasanzwe mu mije
kukunda umwana babisaba ko narira natabaza kuko rangaje akoresha ni ukunyeganye no kwishima no kugira gute ariko no kurira kugira ngo agaragaze ko hari icyo yifuza. Noneho abagira ababyeyi bafite ikibazo cya depression cyangwa se ababyeyi bataba biruhande cyangwa se ababyeyi babafata nabi, abo bana bagira icyo ubundi abo ngabo bameze neza, bakirwa, bamera neza, bagaragarizwa urukundo, bagira icyo bita attachment secure attachment cyangwa se attachment secure secure. No, hakaba n'abandi bagira icyo bita attachment utariri igihe abishoboreye, utariri igihe abiboneye, udahabwa ibyo yifuza akeneye mu gihe abikenereye, kwituma ibyo bindi by'ibanze kubera ko wenda mama we nawe afite ikibazo cy'abavuka bakagira. Abo bana rero bagiye bigaragaza ko icyo gihe uwo muntu ahora iteka ryose aba muri decalage y'igihe abandi bari, akagira n'ibintu byo kutizera ndetse no kuzenuka abantu. Nibyo rero bikunda no gutuma bamwe batabasha kwihanganira ubwo buryo bwo kubaho, bwo kurenganywa, bwo gufacinga urupfu no gufacinga ibisituasiyo biremereye nka biriya, nko guhemukirwa, gufatwa nabi. Buriya ndahamya ntashidikanya ko harimo no kuba n'izindi n'ibindi bintu bidasanzwe bibi kuko hari ahantu nabonye iki cyatanka kigenda hejuru y'imodoka yari irimo abantu, byarantangaje. Urumva ni ibintu bitangaje cyane,
ariko amakuru yaje kuvuga ko umushoferi wari utwaye iriya modoka yavuyemo ari muzima.
Ariko ubireba nk'umuntu
biteye ubwoba,
ababegereye byari byagize ubwoba. Kandi ikibi cyane muri ibintu byose ni ya nyine ni ukugira ubwoba bw'umurengera bukagutera ya stress cyangwa se stress ijyanye na bwa bwoba, noneho bikaza kukubera ikintu kimwe mu bizamura ibyerekeranye n'ubutabire butubamo, bukagenda bwangiza byinshi mu bituberamo ndetse bukaza bwanatuma iyo byegera urupfu cyangwa se byabana wanafashwe wahuye na biriya. Kuko ntabwo trauma iba gusa mu ntambara, navuze no gufatwa ku ngufu ndetse no muri accident n'umumodoka zigonganye, hari ho ntaho itwaze nuko imodoka abazinuka indege kubera ko yagize yayibonye aho yashwanyagurikiye. Nibyo ni ibintu nk'ibyo ngibyo byose urumva ko bijyana n'ubwo. Nyuma rero
ihangane gato twakire Idris Ndahimana na Irambona Pierre bari ku murongo wa telefone. Duhere kuri Idris Ndahimana, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ye, muherereye he Idris?
Yemerere Kigali n'ibindi ngamo.
Iye, amakuru kiri Kigali.
Ari Kigali hameze neza, imvura yagwa ariko ndabona kirere gisa n'igikombe.
Nuko ni
amafu murimo.
Ye, ngaho rero komeza, ni ikibazo cyangwa igitekerezo ku mutumirwa.
Muri kuri ntambara ya Ukraine.
Turavuga ku ntambara ya Ukraine, ariko turavuga ingaruka zayo ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Turavuga ku bo twavuga ko yica bahagaze, apana abangaba baraswa bagapfa.
Bo ku bijyanye n'imitekerereze, uko mbibona, nubwo umuntu wenda yaba ataraho biri kubeshya, ariko bigera ku muntu mu buryo buri indirect. Kuko impamvu uvuga ko ari uburyo bw'indirekite cyane, turarebera mu ngaruka ziri imbere natwe Abanyarwanda. Muri make ntekereza ko zishobora kuzagira ikibazo cyane ku bijyanye n'ikibazo cy'ekonomiki. Urugero rw'ibicuruzwa bijyanye n'ibikomoka kuri peteroli na gaze ntekereza ko bizahungabana cyane bitewe n'uko nta nganda zifite zibikora, bikaba bituruka na biriya bice kandi biriya bice akaba ariho hari ikibazo. Uretse ko n'ahandi byagiye biba za Irake, za Siriya, za Irani twagiye tubona ibyagiye bibaho, ariko ntekereza ko intambara nayo ishobora kugira ingaruka ku bukungu, noma bikaba byakwafekta imitekerereze y'abantu kuba bavuga ati ese ejo byanga.
Urakoze rwose Idris. Nibyo twavugaga bijyanye n'ibyo Theo Bizimana hariye hakurya muri Uganda kabari yavugaga, ni ikintu cy'ubwoba cyo kubura uburyo no kubura ibyambo, kavuga ute se ejo nzamera nte. Reka tujye kwa Pierre Irambona ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Namwe mukomere cyane. Amahoro.
Amahoro cyane Pierre, uherereye he?
Uherereye Kigali mu Rwanda.
Ni igitekerezo, ni ikibazo umutumirwa arakumva.
Ndashaka kubaza ikibazo n'igitekerezo.
Yego.
Ndashaka kubaza umutumire umuntu mu mireme uko Imana yamuremye cyangwa roho ye itekereza ite kubona abantu bakagombye kuba bari iwabo cyangwa se bibereye iwabo, umuntu agahita atekereza akajya kubarasaho nta kintu bapfa ari umuturage wo hasi, nta kintu na kimwe atari muri politike, umuntu abitekereza ate kugira ngo afate umwanya afate ibisatu bingana kuri akajya kurasa umuntu abaturage bemereye neza. Igitekerezo nacyo afite ndibuka muri jenoside nari mfite imyaka micyando w'umwana, mbona intambara irabaye jenoside, mbona amazu baratwitse, mbona ahantu hose abantu babibaye imiborogo, natwe tutazi ibiri kuba twari abana batoya, ariko icyo gihe kugezana n'ubu byatugizeho ingaruka. Ntekereza kugira ngo umuntu afate kiriya cyemezo biba byavuye umuntu aremye ate roho ye imeze ite, nsanga bafite umutima urenze n'uw'inyamaswa, umuntu aremye gute? Ndashaka kubaza umutumire adusize kuri icyo kibazo. Murakoze cyane.
Urakoze cyane Bwana Irambo na Pierre na Idris Ndahimana, mwembi muri i Kigali mu Rwanda. Tugaruke kwa Dr. Albert Gakwaya, ndumva ibi bibazo biraguha uburyo bwo gukomereza hahandi twari tugeze. Nagumye nkuca mu ijambo kubera ko abantu batwandikiye ari benshi, ariko ahubwo ndabona ubutaha tuzashaka ikiganiro kijyanye n'izindi ngaruka muri rusange, zaba iz'ubukungu cyangwa ibijyanye na politiki, kuko abantu ni benshi cyane banditse bashaka kubaza kuri ibyo bibazo. Ariko kubera ko nyine nk'uko abakunzi b'ikiganiro muri Sanga babimenyereye, uyu munsi kuwa gatatu tuba tuganira ku bijyanye n'ubuzima, ku bijyanye nyine n'ikiganiro cy'ubuzima. Bwana Albert Gakwaya, wabumvise rero Idris na Pierre ibyo bavuze?
Nabyumvise. Ibyo bavuga byose birajyanye, kubera ko urumva emergency ntabwo ari iy'ubuzima gusa, harimo n'iyo nyine niyo ngiyo yo gukenera ibitunga ubuzima. Ababutakaza nyine imibiri yabo ishobora no gutera n'indwara, ariko noneho n'ababandi bwa buzima birumvikana ko mu mabomba angana kuriya no kuza kubona ibifungurwa cyangwa se kuza kubona ibindi nkenerwa bitunga umubiri byangombwa, icyo bita basic need muri piramide ya Maslow, ntabihari uretse ko iyo bintu bimeze kuriya ubwonko buhanganye no kubasha gukora icyo bita kuva muri emergency yo kudapfa ako kanya, ntabwo bukenera gufungura iyo bumaze kongera gutara, bumaze gutekereza no gutekana, niho hatangira akantu katangira akayara gatangira nako gucana utunyoteri bite biragenda gute. Ndizera ko uwo musore wanyu mbuze avuze ibyabaye muri jenoside yabaye nk'ubisobanura ukuntu ibintu byagenze, bakabona ibintu birakomeye, abantu bagacanga, hari ijambo rikoreshwa iwacu rikagucanganyikirwa cyangwa se gubyetuka, niryo ubuna niryo risobara gusobanura rya dissociation ya depersonalisation kwa gutu mutwe kwa kubura uburyo ukikora mu gihe kimeze nabi aho abantu barimo gukorerwa ibintu bitigeze bibaho ku isi ya Rurema bitigeze bigaragara ndetse nta nugeze atoza undi ku icyo kintu kizamuberaho ndetse navuga ko uburiye no mu basirikare barimo kubitera uretse ko benshi wenda bataba bari hari batazi ko biba bimeze kuriye kuko nabibonye nteka cyane ko nawe hari ingaruka mbi kuko kubona deja umuntu washwanyaguritse ari wowe byaturutseho ni kimwe mu bigaruka muri mu ndwara nyinshi cyangwa se mu bintu bituderanjanye mu bideranje umuntu nyuma ya mu buzima y'ubuzima amaze kongera gusubira mu murongo bwasubiye mu gitereko no kuvuga ngo umutima wasubiye mu gitereko niho hatangira kongera kubaho ibintu byitwa kwishinja imbamutima z'inyakibi sampe made kirifabilite niho hatangira no kuvuga ati iyo mba ntaragize biri iyo mba kuko hari ibintu uko tugenda dukura uko tugenda tubaho abantu bakwigisha mu ukubaho mu buzima kutabangamira abandi kutica abandi iyo rero hari wateguye akagushyiramo programu imbi yo guhemukira abandi wowe ntibikuraho kwa kundi abagiye bakuremera kirazira babarayikuremeye kuko kirazira iteka ryose ikunda kugira ingufu kereka umuntu ufite ibibazo kereka iyo uwakuremeye iza kitazira umuhari w'abantu biberaho babana n'umuntu uhora kwigisha guhemuka wibubireba usabiriza usambana ugira gute ushobora gutera umuntu icyuma ukabona ndetse hari mu cyeri mu gihe cy'ubugimbi aranakubwira ati rwose tugomba kujya wirwanaho wa mwana wa mugabo wayagira gute ndetse urumva harimo n'amaprogramu harimo n'abantu bamwe na bamwe babwira abantu ati ibyerekeranye n'ubuzima bw'abantu mubiveho kwica ntacyo bitwaye dayeri uriya ni ibingibi ibyo urumva hari ahantu henshi byagiye bigaragara byumvikana uwo muntu uri kumuremera uburozi muri za kirazira muri kirazira ye ntabwo urimo kumubwira ngo ntuzakora iki kibi urimo kumubwira ngo uzagikora ahubwo nicyo kibi harimo rero n'abandi babigira kubera nyine inzira z'ubuzima nano bagiyemo bakaremerwa icyo bita psikotike aba antisosio aba psikopate baba bashimishwa no kubaza undi muntu abo rero iyo bagize amahirwe bakabona nk'uko bayobora bakora porogaramu zizajyamo benshi bazahemukira benshi kugira ngo buzuze banezeze ka kababaro kajyanye na kwa kujegajega k'umutima wabo
bo biyumvamo
sinzi niba numvikanye neza aho ngaho cyangwa se nakomeza kubisobanura
ndibwira ko byumvikana ariko hari ahantu buriya Pierre yavuze ati genocide yabaye nkiri umwana ati mbona ukomeza avuga mbona sinzi niba ako kantu agakurikiye mbona ibi nibi ndagira ngo dushingiye kuri ibyo bintu yavuze dusubire handi twari tugeze kuri bya bintu bibiri tugenda tugana no ku musozo uvuga uti hari ibintu bibiri mu gihe intambara ibirangiye cyangwa se bihe bijegeze umuntu birangiye ibikurikiraho ni ibihe wari umaze gusobanura icya mbere wari wise acute stress ugeze ku cya kabiri
aho ngaho nyine umuntu warokotse ibintu nka biriya byose byica bifata ku gufu ama accident ikintu cyose kiwa facing urupfu direct byari n'ibiri hafi yawe icyo gihe hazaho none ikindi cyitwa post traumatic stress disorder iyo utabashije kugira icyo bita resilience ni ukuvuga ngo ni ukubasha kuzahuka ukire bya bindi waciyemo uko wabiciyemo bikakubyarira utubaraga tuguhagarika tugatuma ukomeza guhangana n'ubuzima ukabufata nkaho ari intamba hagira ikigukubita ngo wongere wicare hasi hagira ikikwahuranya ngo wongere wicare hasi ariko iyo resilience ntiheraho buriya sinzi niba mwagize kureba amafilimi y'abantu yitwa basharirushara yahuye n'umuntu akajyamutera ingumi nyinshi kasharo kakegama kakongera kagahaguruka izo filimi twe twarazihuye zazindi zitavuga kakongera kagahaguruka karangije kamunesheje kuko we yabashije kugenda agira ingufu zo gusimbuka no kundetse no kwihangana kugira nibyo nageranya n'icyo bita ziri hafi n'ukugira ubudahangarwa buhora bwiyongeramo ingufu uko biguturutse muri wowe biturutse muri wowe hakaba rero nabo noneho binanira kubera ko ibyo babayemo bafite byinshi bibagabanyiriza bwa budahangarwa ubwo rero hazamuka nyine icyo bita post traumatic stress disorder donc icyo bita ya stress twafite buri muntu wese waciye muri icyo kintu cyo ndavuga ngo ndimo kwishyira mu bantu bose buri wese waciye muri biriya abafite ya stress mu buryo buhishe bu ariko iyo ibonye wagize agatege gake irasimbuka nayo ikazamuka nibwo rero hazamuka ubona abantu bagize ihungabana ngomba kujya gushyingura mujya mubibona mu kwezi kwa kane ukabona nk'abantu nka magana ngahe baje nk'ahantu umuntu atanze ubuhamya bugahita bujegeza bya bindi nawe yari arimo bigahita bijyarasifata kuko twibukiranye ko ibyo wabitswemo muri cya gihe cy'urupfu rwawe muri cya gihe cyo kufesinga rwa rupfu rw'abandi rwawe n'urw'abandi biba ari ibintu bitagira aho bibikwa mu bubiko bwacu bwo mu mutwe bihora bijagaraye ibyirirwa byitemberera byigaragura byigira gute binyura hirya hino ni nko gutwara umuzigo mu kungorofani utaziritse
hari n'igihe bigera ku bana bato batabibonye ariko nabo ugasanga bafite ingaruka z'ibyo bintu icyo gihe biba byagenze bite
kwa kudasobanuka kwabyo ndetse no gushaka kubibahisha kandi biriho mu buzima busanzwe babana bigeraho bigahinduka kuba kuboherereza kubaha gukora transmission ya memoire iyo bita memoire traumatique kuko nibutiranye nawe ko nababwiye ko tugira ububiko arizo bita za memoire zibika ibintu byose ariko ibyo ngibyo urumva babitse waciye muri ibyo bintu anaciye muri abagize icyo bita igipande akabati kabitsemo nabi kabitsemo nabi ibyenda by'imituku by'umuhondo ibivarisi biki n'ibiki n'ubundi bibombe biki urupfu rw'abantu ari nabyo bikunda kuza mu ndoto ari nabyo bikunda kuza mu cyo bita mu maflashback ku manywa ari nabyo bikunda kuza mu mibereho ugasanga umuntu arahunga ibintu gusa cyangwa yiremeye undi areshya ko ariwe kugira ngo ataza kuvuga wa wundi wahuye na bya bindi yahuye nabyo ugasanga aba muri bituma ugasanga arahunga kimwibutsa cyose aho yahuriye n'ayo mahano nibyo rero ni bimusigira bagaje mbi nini ndende izamubihiriza kenshi ubuzima bwe mu buzima bwe bwa muntu akanga rero yagize nk'amahirwe akagira akana aganga kuzakabwira ibyo bintu cyane ko benshi ntawumenya igihe agomba kubwira uwo mwana icyo kintu cyane ko noneho abenshi nka buriya bari abana bo muri Ukraine bazagenda aho bajya babaza bati si papa yagiye he ese mama yagiye he iyo bashije kuba ko benshi bazajya mu maoferi na benshi bajya hehe bafatwe mu mafami ya adopsiyo ese umuntu agende abike ibanga rye bwite noneho tuvuge nk'abakoreye ibyamforomo nk'iryo banga ntushobora no kurivuga ntiwanaribwira n'umwana ariko hari abandi bantu bashobora kubyongorera wa mwana bigahinduka ibintu bibi bigahinduka memoire ikintu agiye kubika erema agiye kubika mu mutwe ariko sarayibika he ko ibintu byose ubundi mu mutwe wacu bibikwa nko mu tubati two mu rugo ubika ibisorora ahantu hamwe ubika ibitabo bisa kimwe ubika ibintu ari niho habamo ordre kugira ngo uzajye unabyibuka ufite ahantu ujya kubikura ariko nko muri icyo gihe kujya kuvuga ko wabonye wumvise induru imeze gutya ntabwo binashoboka kenshi na kenshi ntabwo induru ikunda koroha iyo nduru ibari amahano bibari ishano ikubuza gusinzira kenshi ugasanga uwo muntu ntasinzira kenshi noneho agatangira gutekereza kwishakira icyo kunywa cyangwa se ikindi kizajya kimufasha gusinziriza bya bindi ngo bimufashe nawe gusinzira ni muri urwo rwego navuga nti ngizo ngaruka za post traumatic ugasanga umuntu noneho agize ibigaruka cyangwa se rimwe na rimwe intege nkeya muri za resiliyanse akazamukara za turubu
amasaha
n'umuntu utazabona uwakingura
amasaha tubanye make rwose dr
gakoraya ngiye kurangiriza ariko umuntu utazabona uwakingura noneho nabwo kazagira icyo bita deitoromatike kuko urumva utabonye umuntu ukingura iteka ryose mu mico yose twemera ko umuntu udakingura ahinduka umuntu uzakubera ikibazo uzakwishyuza nayo ikongera za ngufu muri za ndoto mbi icyo bitakosha matese n'ibindi nk'ibyo. Murakoze, ndumva ndabona ko amugana amasaha tugezanye.
Dr. Berga Kwayo, urakoze cyane kwitabira ikiganiro muri Isanga. Nshimire namwe mwese mwari muduteze amatwi. Bwana Chang na Dieudonné bamfashije ku buhanga bw'icyuma. Amahoro n'amahirwe kuri mese.